kumwebaza nkoledde byekisa yanzigya mbisooto nakyusa embeera kati ndi muntu kisa kye yalaga ono omukwano gwange sifaayo bungamba ki mukama mwesigwa oyambye abaagalwa bange nga nange mwendi Salava, you're not going to be able to do it.